izolo izolo
zwap.com
sizwe ndibolekene indlebe divumelani nam diphefumle dikuleni gabulisa icawu yekeni mbongo mthonyami tshayelele athu khosu zala kuzolula sizalelo maAfrika mahle phansi kwantyabi mabele ntombi kwilali zakunobhokwe kulapho kuzalwa khona uzwathi lomfana olunyathele ingcivume lowo ngumr Taylor thela iintsikelelo zakho qamada kulo nyana wakho edume ngesakhono somculo simphiwa ngoqunta omafu obhele olanga lokulunga ndithetha ngayo umtshana omuloyi ombuyisa osigudu senkomo esingaphusiyo nasebusika bazani indlebe into zakuthi vumani kaloku sindingcamlise kwakhona kulo vimba oluncuthi umazangwa kwecwangwa olunqumbulu lokudla kwemphefumlo itsho ke nako into kasiyokwebholothwa kakade besingenophothula kungekasengwa sithi ngcatsho ke mawethu ngokusiboleka kwena indlebe ndiyekele kuwe ngqungqumbane yomngqungqo wegomu yinqunqele egoqweni vele qakatha qakatha qelele
zwap.com